studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare jena lewru decembre jena yambe jabiri maslima e sappo dingile maison de la presse famoko jottino no do kabaruji du yumaro yigalo yimbe le nyungitibe wombe le ngalure bamako de nyalawma hande hono fuube ngordi ko nayri bangal bu walo danni heewa yadle no ko fayotte nyaw coronavirus ngaram famtaade do e journal yogay tit allahji ko nayri bangal murtireje di wattu jona fedde no dirti cri 2010 wonde wadde do en imad radio yamadu kambe do won pelle tiagontode kuma ndaw ngabe wombe le leedi meden di kani e gouvernement do gondi e yidude yo coronavirus o fa hande mo yara e tiagal kenyon ko yati himbe le temdore e chapande nayom en jenyom o do nyaw ya e muden joyon kanye keddili hen holitindi wiide chapantoto en jenyom do kanye ngon samtanabe wattu jono damu ko be ngadi no dago fewde jamande timno rewa dati biadi fa nyaw o hertere di wona sembe kabaruji dum jogino do bertande di bisimilla mo don hebaade kambe ndongitibe gombe le ngalure bamako ne nyaloma hande idun yaha dum woni ujnaaje didi galle non hollitira wiide ebe pecci le nokku no dirteedo nyamana fa garda le galbal falaje do kanye njottiodo a senu e ko nande mudde nokku no dirteedo centre mable wattu jono imadraaje an gonde wadede do hen non lamu kobbe kolliti dana gonde fa badde be hono ko mbawi ko be do yimbe le nyaloma hande no fube ngori hollitindiide bubo ngol dunaati tambe bu gonde hebude fa ba muya fa kebe famtar kedden Mamadou Samaseku
sifa ngurdam e gu gonbe galbal falaje natidi fasane won kuliti elemete kejaado mabbe woni joodi le bugur mako pate kelli holiti wiide e be nyakiri ko heewi nyamdu na famdeni galleji di sukabe rewbe dun ngala tiafaje bur fufu odo wattu jangul e kay dun nyaw coronavirus e bi mako
yey do war do halde gan do hala dabunde nati torra wodi ana walla kan dun na walla kan dun warayta yi warda e sudmare warda e arkille warda e funde fuspa e gotil waray sana tawi ni tamin joodo do ne domi alla min domi wallo do fu walir ko alla
wona non ka yiri kambe e gubbe gonbe to centre mobile sugnugo le commune jagobo ngalure bamako kejabe robe gombe centre mobile be holiti wiide ima daraji na gondi wadede yalla e be ngattana hakkilo e odo wattu jangul keddana teddi bari kanko ni kejado hala e gubbe gombe centre mobile
be wattani min hakkilo sanne sabu beta fuddo be woni nyawdo be andani so nyamre amin timmi be hokkami wala ka fu ko min defo fu wala ko min joggi sagonga bang jangul du alhamdulillah mi won ciudi disaji won dagi dumingo
so bangal gol hafna do kabaru be do e gubbe gonbe bamako be de hulti wiide kala e gubbe gonbe le lamordede na ngatana hakkilo no haniri keddana madam mayga maryam nyangali konko joko yubno golleji gullir humaninde e gubbe gonbe bamako
ya beaucoup de couverture
le gondi wadde imadraji modi fami tawtana be ko e baa suddorani wadde non dango fewde yimbe fu wallirabe ko be cuddoro kadule jangul mawdi hokkede sukabe wala men sanni
e dade nyamduji e kanye kasindine godde biro holti wiide dun kabaru cellal e gobbe fuf na ngatana hakkilo wakati jono jati sukabe bedo e gobbe fuf pesama bangal nyaw polio seraji renturdi fuf dun na ngatana hakkilo le kala nukuji mabbe seraji renturdi nyaw coronavirus dun na ngatana hakkilo le nukuji di fuf
le on do wattu fu yoga e nyongitibe yurnobe nokkul no dirte do lere dun le region tumbutobe kollitiwide wattu jono wombir fitibe ton kambe mirfitibe be mbitti alaaji mawde be joggi ton sabide be ngarti wala fu ko be tawti e nokkule mabbe de wotnaabe wombe ton be no gonde wadde no danguji fewde e lamo tinno faabobe ko yaawi kedde mo kanko no dirteedo Moulay Haydara yo kanko jokko arandeje maire to lere to ko mo sifido hen do faccitango Ali Sisi
si vous regardez
so a yewi lere to temdere fu chapan jeego galleji gondi to atawa yimbe wala le mum fala nyala mo mi goni hande o ana heba lebbi jom yimbe egube iwde jonde mu ana wondi wirfaade no heewri yaade Mauritanie ko heewbe ma e fu wirfike yaade geeni mu ngadu wanaali gallure lere gonga tiddala ana wodi ngadu e tawede mu dum fu yimbe ka ana wirfo conseil communal o fayetto gollidi fu gondi le saha leendi ngana kolloji no mojjiri wala ko min joggi ko min baawiri wallirde beedo yimbe mide ngada ko min baawi yalla mi no jottina kabar o yimbe be mi gollijitta yalla abe keba faabaaden ko wodani yimbe egube iwde jonde mu e won kulleji fa heewi dibi kasindine mu faanya lo mo hande
ko nayri bangal dido kabaruji fodo mba hebti dun dum won do page amen facebook kanye compte twitter studio tamani fedde no datta kri 2010 be gonde wadde imadraaje le nokko no dirte do maison des zenith o bomoko do wattu jono fab jowto yalla hon laamu kobbe kanye pelle tiagontode kuma do ngabe be no dirte administrateur civil en ho yalla hono murter mabbe de han timirde le leedi meden di fa keben famtar kedden ali cisse mamadou samaseku
e wi syndicat ji di ngal do kartal na hasindina dawrude fa laaba himmeji mabbe di olivier traoré woni horejo dental syndicat ji ministre hagiter laamu
ko nous pensons que
mini maldo jidal latto sababu e juule amen famande kuleji fahi ngoddi to kaludimi yaade yeso hebure jaamu e landidi mi jogi wakati juule amen haltande do yimbe yalla humu fu ana fam
so bangal kebe mi jo ngal do kartal ju inde nuku goto yimbe syndicat kany ministre nde yu jati bural fudode hebgol dabare kadanna abdullahi sal horejo cri 2010
je suis bien heureux
wilti ke sanne yide kaldal hakkunde de do gubbe didi syndicat embe kany gouvernement de mille gollude le odo nyaloma do dati fu gondi to bawdi tekkinde kaldal kawral hakkunde mabbe yalla won jogolal bawde hebenede sitala mum gondi mu mi de jogi gikke lobo
e wi landini be ngal do kawrtal hono de do kawrta godde ngadete yalla timminde motreji leedindi yalla dunla lam ko be lamabe na beeda batundirde
so bami fa gorko e debbo bamindiri be ngadi suudu yogaygal mo sadda idi kay fu gorko kanyu han darnade no andam e kabar fina tawa wom e leedi meden di kolitri wide ka wattu joni don wonde e waylitaade le nokkule godde ka sen leedi meden di hono adnar no wonde e yardino be bi dun e tawede fu gorko kanyu han tawrede hono no suudu han jogirede kay e juudu mudo han tawede fa keben famtar kedden ali cisse e mamadou samaseku
la femme n'est pas
balligu debbo wana wajibi le galne ngaso o walli ana moddi debbo ana wawi daranade kaddule surbay be rewbe gollobe sukabe mum o mo wawi mu inde kulle wo tuskoy hokka sukabe nyaama tay wala fuko nardata gorko mako so a fuddi wallude gorko le galle on wattan wadde ko wadan no fu
worbe gondaga feedi do hakilaji di sabe wi be do an hani debbo o faabo gorko mudun e kala am saddaaji galle e kanyadun haybudi sanne kala kebal mawdo galle o denno be holti wiide ko rewbe cialoto hinnaade am saddaaji le galle yo dun sifato raji fewde worbe
wayri gorko o ka wala bawdi daranade cuggu somaye so tawi debbo o ana jogi bawde mum o mo hani wadde ni won debbo mo andumi jom bawdi ma fay hunde wallirta gorko mako gorko woni darani do sadda galle fu debbo o ka nyaamo tan
e wi kanko pasteur numugolo suguba mo eglise evangelique protestante leydi mali debbo na jogi sifaji kewdi faabade jom galle mako do gila e golleji cewdi le galle fayotade jidugol hakillaji e faaba bangal jawdi
do amen do bible o holliti wiide debbo e gorko ka so hurtike so tawi debbo o ana golla ko hebata fu gorko o jeyi so tawi gorko o du gollowo ko hebata fu debbo mako jeyi dun tan wawi mu inde endal hakkune mabbe dun woni ko min cinyinta cuudi me rejitu
so bangal dina aslamaku aljanna woni ko jomirado wi yubirta kala debbo jabando e tirdundo goru e fabrique mo dun non wawiri bangal jawdi
hollitinde wiide nyaw coronavirus o kenya duyama o nyangi sanne sabide o nangi ko yata yimɓele temedron e capanɗe nayom e jeenoyom santanaɓe yimɓele capanɗe taton e jeenoyom heddiɓe le hemɓe yimɓele joyon bamo ko ardi nokkule keddiɗe fo yimɓele temedere sappo joyon nyaw o yeeya muɗen jokki kulikoro yimɓele capan taton gaw yimɓele taton kayi kanye e kidal neɗɗo goto goto no hollita wiide heɓɓe nyaw o le leydi meɗenni ɗum yeehi fa yimɓele uynani joyom e temeɗe nayo e capanɗe nayo e ɗiɗon santanaɓe yimɓe le winay tatom e temed nayo e sappo e jeegoyom heddiɓe le hembe yimɓe le temedro e capanɗe jattom noon ɓe kollitir wiide fa keɓen kabaruji no coronavirus wori keɗɗen Mamadou Samaseku
bisimilla moɗon e acti covid amen hannde joni woni gooɓo temedro e capanɗe joo ñawɓe coronavirus limte ɗum waɗi hannde altadere jeegom lewru décembre hitande 2020 bamako ɗo e le région ngaji ɗi temedere sappo e jeɗɗo le lamorne nde sappo e jeenayo tokkati toon jeegomo segu joyo kidal e wi ardiɓe kabaru callal ɗiɗo nokkuji ɗi yo batteref tabagol seraji renturɗi e kañe dun ƴewtagol ƴiƴam yimɓele hewɓe wakkati jun o e le nokkuji karute jammare ngallure kewɗe keɗɗana facitango omar waygolo e ali cisse
altinere ƴaɓɓinnoon de e yimɓele temedro e capanɗe joom ñaw coronavirus o yiya e muɗum en ɓe mbihili alan ƴaɓɓinoɗo ko yata yimɓele ujunere ɓe ƴewno keɗɗemo kokko noddita ismail simaga yo gollole su doctoreur kati
pratiquement
les fou ko wayte yimbe ben wurdini nyuddo dirgol yimbe de lumoji fayeto le mobladi tawi bornaki maski wottaay saatu jaati so be jima ar borni maski wonno be yewirte wajimi mi teddina tabereji bawdo wuddintinde be nyawo so mi jibbe fati yimbe be onangata beydo kenye ujinere neddo woni yewtaabe temdere ka holitama wiide nyaw covid 19 o yama e mu kenye katido yimbe sappo e jeenay wonbe nyawo yaye mu so mi kalire ngonga raba gol nyawo ana wondi beydaade nyoloma fu
kambe golloobe le sou doctoro nokku no dirte do nyana koro fomba dudde o do hakkile be tawda kumnido fewtude e nyaw coronavirus nyaloma hande no o wi ko lati sababu mudum yimbe le hewbe be gonde jewtade be kedde mo kanko no dirte do demisa eskul bali ko mo sifi do hen
bide gondi jokkinde yubbagol yimbe le be nyaw o nangi le leedi maline mangal mudum fu laamu segu o nokku to yimbe jabborto nyawbe ana waawi warde tawta yimbe gombe do be wayte mu e nyaw o datol gongongol woni adadu yimbe jawtitebe so tawi nyaw covid 19 wala e mum buytiki de o do wakkati
do bomo ko do wakkati fu nyaw o yete e jamare de lami be kabar doktoro ya ko ngadi noddango fewde yimbe lebe tinno ngattano ko he mudde hakkille dewa dati biyaadi
joni kay kedenna landul meden hande gol jaboto professeur akori ag iknan yubno golliji goldere humanide habbo nyaw covid 19 le lidi mali
Bonjour docteur Janwali le odo wakati adadu yimbe jawtobe sabe nyaw covid 19 o le leedi din ana wondi beedaade hodun sabe dum tati didi dum waawi famireede jangol mi ngoni wakati no nyawuji bilide fofango heewi e yimbe gurdube nyawuji goddi mawdi tawtondirde latoji sababu warde be atol kulbiningol sanne saatu adadu yimbe nyawbe ana jippo yimbe be milno nyaw o timmi won e mabbe keddotobe cuudi milde dum durmata
dum timi takti covid amen hande on jarama hedade odo mbawi sati fuf hetnade ndedo yotere bangal bembal amen facebook madun viamu ndoddan 37321 nyojjon tati tagal mudun nay
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sikrabe jelo ne li rezo ngaji to en pudira nokko no dirte do kajolobe kollitiide drogue mo no dirte cannabis ko yata kiloji mudum teme nay chapane jiti kanye nanga batale nokko no dirte de jalo sukoro dum woni li nokko no dirte do zekwa idum le cercle kajolo le rejo sikaso ne do goto ngado hore mudum to duwani yama kanyo odo drogue bon tawa e juude mudum le nokko mo no dirte de jalo sukoro to dum woni li nokko no dirte do zekwa en gardam fa do masina do ko yaato sukkabe golloobe nogo yom ko fobe fa yotto yo dum won be moddintinobe kurangaaji kanye moddintinobe motongaaji fa yotto yo nyohobe kadle wombe ton kanye en jangina jannde do fuddi jannde timminobe ko litir wiide le jeddi lewru decembre gabbe non do tagal ko jannde timmine balde sappo ko be fabiraama ton kaaki wondube wadde o do golle yo fadde ne gudde ziiz no hani habirde e wayde golle sukkabe le leedi meden bi sikrab do kanten bete hande do kabaruji meden di holitini di do kabaruji fodo ba hebdi do beme amé ande to o ngadan www ngadon tobere studio tamani ngadon tobere ngadon ton organo noddimi do odo numéro via mo mère mère de 37321